It's an invitation to a great taste. Whether you like it with Coke or enjoy it icy. Whether it's a pregame, a game night, on a sunset, or by the sea, just spice on with Captain Morgan. Excessive alcohol consumption is harmful to your health, not for sale to persons under the age of 18 years.
Sex classes.
Ona, nakupenda sana, usije nipanga kama nyanya. Ukanyonga tu misina mana, ukanichezesha mchana mchana. Hila weni peliki utakavyo mai, miswezi kubisha kwa lolote. Kwa wengine chani jidai, kwa kujinga miekolo. Na nchanganya ukipita na kimini, uwanyu mentobole ya kibini. Kati woku wa mwendo kama jini, vimaswali baby unataka nini. Hivi, hivi kwa nini, ukianzake unibaganya molimi. Teno livyo mtundu kama nini, unavyo katika. Baka chini, baka chini, baka chini, baka chini, unavyo katika yu mizungu samini. Baka chini, baka chini, baka chini, unavyo katika numba. Vidavi ya menikamata. Leo naongea na livyo sijiwezi nalekea kudata. But I don't care. Sina wakunipa mapenzi zaidi yako misina. Na ukijaga kuniacha mweza konta china. Na kupenda kinyama kweli misina. Na sinzi ya nikikuwaza. Oh baby, mchanganya ukivita na kimini. Puwanyu mentobole ya kibini. Kati woku wa mwendo kama jini. Vimaswali baby unataka nini. Hivi, hivi kwa nini. Ukianzake unibaganya maulimi. Teno livyo mtundu kama nini. Unavyo katika baga chini. Baga chini. Baka chini, baka chini, baka chini, unavyo katika nomba.